Play the song entertainment.
Turn it on.
DJ Twist.
Ask your beats.
Kustoria mujuli. Vanona chungu.
Bring it on.
As you know, kusisira sina pwele mushe juna. I got my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumupa shize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leva swine. Nika sleep off akaenda mailo nine. Kero nga akamba so zive cheni sign. Kusankala koka something akamwa moka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapwa kambo chetu wa mami mubwela na mendo. So I call dano kausa baby endisa. Nonvela chati sorry this mosin za kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back fasiro na chivereshi. Kana zimia chechi phone inochosa mochi battery. Ninana pira status kana tume back. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa chetu sisi paka buacha. She promised to come with you paka buacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story hizi vika chinatasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No ni chaila video konde vela momos done. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yuzinga yako. Nacho ati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutinae ni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa ni funtika bachi Natasha palitako. Najipapatira notopinga poka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. 1 hour later nina mvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubidi wandalama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shade. Nifuno kwira she goes like no we can't do this. Why would he fast? Wati tambeko ma movies. Nichesa na tini na diri time wapa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period.
Mkoji,
Mr. Frankie pa mungu. May dogs I see you.